From Kenya, DJ Montez, the Hype Master.
I just wanna see you do more. I turn the bassy, show them, show them, show them. Take my money, spend it, spend it. Hiya, show my pants, this is crazy, crazy. Man, I'm packing, nazidisha, change it, change it. Hey, tazama juu ya anga, mapenzi ya metana. Yangwani na mchanga, gizani nona mwanga. Panga pangu wa panga, wakosi na ujanja, wakosi na ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitaki kudanda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku ganda ganda. Mdima taku pamba pamba, nikiwa na wina taba.
Was it top? Yeah, sure, choco foco. It's your boy, Nite Kaboko. Show me some love for my dance called Foco. Oh yeah, it's called Foco, so choco. Foco, acha shaku piga foco. Sote kwa dance flow style, jina foco. Ni loco, ni moto, dance wakubwa na wadogo. Choco, foco, me you can do the foco. New dance style inaitwa foco, foco, foco. Atari kama umaya ni foco, foco. Ni loco, piga foco, piga loco. Hujui basi sinya, piga luku, jue foco. Kama una simu unaweza uka take photo. I like that style, soko miko zeda shaku. Jinsu na vo dance, usinyi hata kidogo. Yeah, sure, that is called foco, foco, so ni foco. It's called Foco. Foco. It's called Foco. Foco. It's called Foco. Foco. It's called Foco.
Ino wangu kwenye livo fungwa tenge. Ananifanya mwenzie na angaika. Macho kambo meatia dege. Mapigo ya moyo mwenzio yanizidia. Njo tucheze foko 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 sukote. Kama imeanguka basi mama yokote. Kando cheku cheku mpaka foko shike. Ukipenda piga foto na mini vimbe yeah. Auko nyuma singida Dodoma. Andivo chaza wo. Hata kama kira kanta shona. Umenifanya zuzuzu. Kunyuma singida Dodoma. Alivo jaza wo. Taka makira kanta shona. Sina uchanja mini zuzuzu. Kusoni foko.
It's called foko. Foko. It's called foko.
Yana, Yana, Tongo, Ayana, Moyo, Yamari, the Ano, Pitana Katama, Motona, and a Chongo, Semi, who do you love? Upendo kwa yari wezi fosi moyo Aso kupenda mupe kisogo Tusipoteza nete musilete nyoto I need some love now Some real love now Kelo ni kuta sitamani Nipe pombe ni mwage rati I need some love now Yanaweza kukosta Oh, mapenzi safari Kiridhia ndondondoki Ina yanaweza kukosta Yanaweza kukosta
Na kuna venye mafisi unawatesa Tu ulifanya ni wachane na Melissa Patricia Vanessa Hata na Umeivisha, umewezesha Na kuna venye mafisi unawatesa Tu ulifanya ni wachane na Melissa Patricia Vanessa Hata na Tessa Mama ni kusolo seja nuloji Kizani utalamba ukijai kukiona Akifika erianda mtokona Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo Fika kani dyoto chine waba wacho koko
Iki kupa silver goro ntape ya kamene Chumini girimba kwa shea kama meme Kukaf na uloyo zote nga changa tene Jusain na royo fisi kitai kakembe Chuna kindovu badai kakate pembe Chuno nyongowa kakate kakadere Napenda kwa ndolo kini vishanga pete Jusura simbovu kumbao silazma tembe
I need some love now Some real love now Yelani kuta sitamani Nipe pombe ni mwage rati I need some love now Some real love now Yalo ni kuta sitamani Nipe pombe ni mwage rati
Mapenzi safari Kiri dhia ndondoki Ila yanaweza kukosta Yanaweza kukosta Mapenzi safari Kiri dhia ndondoki Ila yanaweza kukosta
Jima, alimwagia kondo Uno, oh, 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 oh Ina waokoa makahaba, baba Kuna walongo wa meno saba, baba Ili utoa hechi, baba Yani A, B, E, O
Uno, everybody say uno Asema uno, everybody say uno
Now hear this. yoyote anapataga
tumbo,
wekulaga atabaga
tumbo,
hivyo ndo wanasemaga
tumbo,
tumbo lake la kibaba baba
tumbo. Lucifer
ninawaokoa kina baba baba, wanaopoa na madanga nganga, upote tu wanavimbaga, yani ta
tito tumbo. Mwite ni jini tumbo, nasema tumbo. Mwite ni jini tumbo.
Tumbo na mikate kama na maji, tumbo jini wapo kama wanadansi, masi jini futa jolu na fasi.
Mama kamba wana nwa, mozi pene kata palo wa.
DJ Montez,
DJ Montez,
the hype master,
the hype master.
Mama kamba wananiloa, mozi pene kata paloa. Mama kamba wananiloa, mozi pene kata paloa. Mako, polo, waimo na abi onda teile. Mako, polo, waimo na abi onda teile. I keep a distance, I keep a distance.
Suraya pesa sauti ya mitu, suraya pesa sauti ya onyonyo. Natafuta sio kibisho, wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio. I make million, million. The more you hate, the more I make more billions. Yeah. Witcher man, chili man, niko Oman, nina kula zangu biryani. Wanaroga upate kidogo, ukipata wanakuwa mbogo. Kumbe wanakula mbaki sogo. Mwaka huu atutaki shogo. Atucheki na kima tusijevuna mabu. Ukikosa heshima ujue na kuzingu. Mke na mpa pesa we unaleta mau. Sa ukijilengesha nikikamata na uwa.
Mama kamba wananiloa, mozi pene kata paloa. Mama kamba wananiloa, mozi pene kata paloa. Mako, polo, waimo na abi onda teile. Mako, polo, mona abi on the daily. I keep a distance, I keep a distance. Oh, oh, I keep a distance,
distance.
I keep a distance. Oh, oh.
Started from the bottom, now we here. Tunazid make big money to I say. Arieko juu mfate uko juu. Singoje na utapo fika juu. Kaza kamba usilege.
Tanzania inatetema, oh inatetema. Zambia inatetema, oh inatetetetema. Kapa distance down paka Wisconsin, paka chicha, vista paka tweet.
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero. Call me Willo, check it still. Atweza kuwa mia bila zero. Check sasa naito hero. Read between the lines, hater, I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
Ina janja munga tukibao. Usipana nishe na upuzi wa. Selekta fanyo cheza jena kikibao. Wacha kichone tutusika kina bamba.
Mama kamba wananiloa, mozi pene kata paloa. Mama kamba wananiloa, mozi pene kata paloa. Mako, polo, waimo na abi onda teile. Mako, polo, waimo na abi onda teile. I keep a distance, I keep a distance, oh oh. I keep a distance, I keep a distance, oh oh.
Yo, they're not ready, they're not ready. Step up in the place, they drop the confetti. They're not steady, they're not steady. I've been with that KK, now you talking Betty. But money never rule the man, the girl don't wanna do the man. Pull up in a new sedan, goddamn sue the man. I apply pressure on those that I pressure. And those that I tesha, they event guy fisher. Mama, have you noticed? I've been pushing for this. From a pocket list of raps, I've been trying to flow this. They won't try to blow this, but I ain't rapping for them. They won't try to flow this, it's never popping for them. Drop it like voodoo, chaka chaka doodoo. From the west to the east, feeling like Zulu. Bunch of fulu, they love the way I raise the bar to the roof. I be feeling more than a bulu. Hotter than an oven. Run the track like a road run. For some time but we're not done. Keep a distance to some mad man.
Hold up, mambo vipi, sleepy the Kenyan flavor boy hapa. Nimetuliza na DJ Montez. DJ Montez, DJ Montez. Wapi yani, wapi kutambue.
It's the place, baby.
Sinsima
mtoto mpe funguo za bima. Nitu wa bongo nimefika mpaka china tuto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dina gay. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama. Kana
kwiri kwiri sikopesh. Na mupa mbiri mbiri sina break, sina break. Na kadundisha mwiri kitenes, kitenes.
Kame ni kiri kiri imara kesu. Asa nioneshe ya richo kupa mama. Sugua, 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 sugua. Mama we sugua, sugua,
sugua,
sugua, sugua, sugua, sugua.
Ta, tefenda pini pini ama kitato. Kupa kwa chini chini ama kwa ngoto. Golisa pini pini ama kimako. Chenga mwilini Yoni boko
amake
udi 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 katatoka kugudi gudi gudi mudi 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 navyo katafuna kama fudi
oya katoto yani dosalale dosalale nakapa fishi kambale kambale
kibidu bidu
oh bidu
pindu pindu
oh
yani nakachimbu chimbua
oh
nambandika pandua. Oh, da, da, da.
Yani kama baga lime koma kwenye go.
Sugua, 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 sugua.
Mama we
Ngomi arobo leo ni ile siku ya kukula bata. Kula bata. Tembea kama bata, ringa kama paka. Kama paka, ulizaliwa leo umeongeza ladha. Umeongeza ladha. Kata yako keki kula kisha pakwa. Kisha pakwa, yeah, yeah, yeah. Each day you better feel nice. We celebrate in your party. From sunrise to the sunrise. It's a party after party. Kilo, kilo, kilo. Vinywaji kwa kilo, kilo, kilo. Zawadi kwa kilo, kilo, kilo. Yeah, 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 yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Beautiful day, I wanna spend on ya. More money, I wanna spend on ya. Hey, what a beautiful soul, I wanna spend on ya. Hey, tunamshukuru za good. Oh shit, bado una nguvu kwa magoti. Oh shit, mizinga na matodi. Oh shit, cheza ukienda download. Nashukuru za kodi. Oshe, bado una nguvu kwa makodi. Oshe, asemi singa na mazodi. Oshe, choza wiki enda download. Enda download. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Naitika kwa kimwiko kuzikunja kana ndita hiyo mlume shazimika macho nimeziba masikio pamba hiyo mlume nyonge tai bata tukale Dubai morali pandisha kama sai mbele yo kitu sikatai kabuma mlume nimegata hiyo katoto kama nikamata hiyo Mulume nimedatai Katoto kame nikamatai Sichomo, sichomo, sichomo we Sichomo, sichomo, sichomo we Sichomo, sichomo, sichomo we Sichomo, sichomo, yeah! Kuja kubeng Kama taglasu weka wane Story tuzi malizie kechumani Ni kupeleke miami Kisha ni kufikisha kekilimani Yes sir Mlume nyonge tai Bata tukele Dubai Morali Bandisha kama sai Mbele yeyo kitu sikatai Kabum Mlume nimedatai Katoto kame nikamatai Mlume nimedatai Katoto kame nikamatai
Banda get tem tem when I was him now I pick a sim mendo mganga na jiganga mendo mzim hakuna mziki ni makiki umbea tu wanarogana pande piki na viatu hakuna city hili game la wawili tu juzi juzi kaongezeka watatu no everywhere na mimi ni mo ni maneno mikuno if you don't know now you know money mingi ukiembe vigingi kuna cha msingi hakuna shilingi Kuku change, brother. Yeah, baba. Sita gitim, atim tim. Sita gitim, atim tim. Sita gitim, atim tim. Sita gitim, atim tim. Sita gitim, ni mawenge. Bandoli naisha tukos. Wanabishana kina mama vigenge na michambo ya insta viwembe vijembe Nani bora vingora ma bodyguard Isha kwa vita ni bola ya majimaji Wanatuchola wa tremba Trinidad na kula vijola na mola bado mpaji Stagi tim, nisha sema na wadada waigiza cinema Uku wopa, kule wema na mange kimambi ndonyota ile njema Mara konki, fire, mama lisema dudu baya Softy, softy, wanna go, wanna kick in a big plan in the key
As we stepping on the club, the girl and whining to the top, me lock the way them body going on, bang, bang, bang. Up in the rave, the girl misbehave, and the man them be like you, bang, bang, bang. You like me, I like you. You want me, girl, I want you too. You like me, I like you. You want me, oh girl, I want you too. Bad girl, me digging this. Your thin bad girl, you are the wickedest. Bad, wickedest. And the way you go and get you finish it Girl, I hope that you date me Cause you captivate me and you activate me All night long There's no debating, girl, don't keep me waiting It's a five-star rating
Aya tende tetema, oh mama tetema Tipo tipo tetema, oh mama tetema Aya tende tetema, oh mama tetema Shuka chini tetema, oh mama tetema Aya tende tetema, oh mama tetema Tipo tipo tetema, oh mama tetema Aya tende tetema, oh mama tetema Shuka chini tetema, oh mama tetema Katota kamenoga Oh mama Nakapandizi za pukofa Oh mama Nakapandisha boda boda Oh mama Nakichoka kuchuma mboga Oh mama Ay mama Shigidi ah Nakufa oh, Wikidi ah Ay mama Shigidi Punky Fire Moto Liquidi Aya tende tetema Oh mama tetema Tipo tipo tetema Oh mama tetema Aya tende tetema Oh mama tetema Shuka chini tetema Oh mama tetema Aya tende tetema Oh mama tetema Tipo tipo tetema Oh mama tetema Aya tende tetema Oh mama tetema Shuka chini tetema Oh mama tetema
Muko fomo ok
Swajabu kushindwana vijembe moja kwa moja kama kuibia figo mama kichofunguni soni shagoma kuinama nishakata utumwa shika msini zako nenda usilete noma punguza mzuka pisi za rusha zinapendaga kama vita yeah. Pochana ndo utajuta utadhani ugomvi na Hitler bato laki mbio zako tazikumbuka na kuomba sana kakuachana tuachane kwa watu wazima soma noma utasema ndo watu wa kwanza kuachana au mwisho kupendana au ndo mfano kutemana soma elimu sini watu pengine tutakutana
Cheza isokoto Oya Kinyuka biluka basi isokoto Ya 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 Fanya kama unacheza isokoto Oya Kinyuka biluka basi isokoto Ya 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 Kinyuka biluka Isoko seko kipela Maria ni kuonge mahela 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 Kipele kempera mpera Maria baby wantana mera 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 Nyonyeshe makeke Mina taka hiyo dede Popote ni kukamata Kwa uli nipate mata Mina taka leo ujibambi Mesonga ni kupakata Oh ya 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 Fanya kama unacheza isokoto Oh ya Binyuka binyuka basi isokoto Oh ya 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 Fanya kama unacheza isokoto Oh ya Binyuka binyuka basi isokoto Tingisha minganza ukitetemeka Safisha kiwanja inokoma inatesa Togo poko ndani ukisema unanyesha Nipandishe mizuka nyongeze mapresha Baby do me coconut Sokoto Ikune kama nazi Sokoto Ikaze kama nazi
Sokoto, 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 sokoto
Baby do me coconut
Sokoto
Ikune kama nazi
Sokoto
Ikaze kama nazi
Sokoto, 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 sokoto
Fanya kama unacheza isokoto Oya Binyuka binyuka basi isokoto Oya ya ya Fanya kama unacheza isokoto
Nilichopata ni nikiomba walisema kitakwisha. Nikitoa shukurani hadharani wasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki, sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa, ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Na mikono nitainua, magoti nipige, niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa, ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa, ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Maneno ya wanadamu yalinilenga kama mishale, ila Mungu hawezi kubali uanguke. Alichoanzisha leo lazima atakamilisha uwe. Kazi ya Mungu haina makosa, ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa, ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi, ni maombi. Kelele ni maombi, ni maombi. Sio juju ni maombi, ni maombi.
Hello papi, mais qu'est-ce que ça? J'entends des bails à trois sur moi. À ce qu'il paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Pense à moi, je pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya air. Crache encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses.
Putain, si tu
ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta gata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça.
DJ Montez, DJ Montez.
Party after party, after party after party. Party after party, party after party. Party after party, after party after party.
Okay, the
came lit, so we turn up, turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. Where the party at? I'ma run up, run up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Take it, do it for the culture. Belly can't fly, I don't like no vulture. I thought I told ya, when I come to, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too. Like,
party after party. Party after party. Party after party. After party after party. Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Okay, now drink up the drink, here we go dum dum. All about the action, Jean-Claude Van Damme. You think it's over, but I'm not yet done. I keep booing this. Give him a run, run. I said, come on, let me do my thing one time. Come on, let me do my thing two times. Come on, give her that thing.
Ni mweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Maneno ya wanadamu yalinilenga kama mishale. Ila Mungu hawezi kubali uanguke. Alichoanzisha leo lazima atakamilisha uwe. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi.
Tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. Pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya air. Crache encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses.
Putain, si tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses.
Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta gata, dja dja. Non, y'a pas moyen, dja dja. Ouais, en katana, baby, tu dettes ça.
DJ Montez. DJ Montez.
party after party after party after party. Yeah, party after party. Yeah, party after party. Yeah, party after party after party after party.
Okay, the pregame lit, so we turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up. But the party at, I'ma run up. Going all night long till sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Take it, do it for the culture. Billy couldn't fly, I don't like no vulture. I thought I told ya, when I come to, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too. Like, yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. Party after party, after party, after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party, after party, after party.
Okay, now drink, yeah. Okay, drink, till we go dum-dum. All about the action, Jean-Claude Van Damme. You think it's over, but I'm not yet done. I can boo ain't it. Give him a run. I say, come on, let me do my thing one time. Come on, let me do my thing two times. Come on, give her that thing three times. If you really, really like it, we can go full time. You know I handle my business from the start to the finish. I really ain't got no limit. I'm pop out with the spinach. I got my haters to live it, the dream and hear what I live it. Ain't got no time to be timid. Mess me with a gimmick. Like, I came looking for company. Drop that thing up on me. But I get kumani by way. It's a
hype master.
Party after party, party after party, party after party, after party.
From January to December. Promise to love you. Always keep up for you. There's nothing I won't do for you, yeah. Promise to love you. Always keep up for you. There's nothing I won't do for you.
Tomato, sweet like a mango.
Hey, hey.
Turn into macho, I wanna be a Django. Nakokata ya, kisigi no pega. Kana ni panda macheta, naboni kanda kifua. Mkiwa ndani, nataka nigusa mukati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Ama kawaida. Nataka nigusa mukati. Mende kadondosha kabati. Ndege kangusha manati. Yani unanichanga.
Yo, get big shit. Let's go.
Oh, what a beauty, 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 my love. Unaka fiti, 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 fiti sana. Oh, yeah. You shine bright like a diamond. You make me weak like Solomon. Oh, melanin popping. Let me take you for the shopping. You need no long talking. Mr. DJ, check a look here, check a look here. Let the booty bounce. Let the biggie booty bounce.
lead, I'll follow. I'll never leave you solo. No, 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 no. Ooh, baby, go low. And if you lead, I'll follow. I'll never leave you solo. No, no, no. Melanin popping. Let me take you for the shopping. Tonight, no long talking. Mr. DJ, check a look. Check a look. Let it put it on.
Nikitoka naye hapa ataiona kazi kama beba kama ndaye karao na kama waka waka zaida kala ya thao kuja kwa mgiri ya mani kushika tushikane ni kupende tukendane ni kubebe tukebane spiso can rap and spiso can sing usulize what's happening ya kwenye ring siwape habari cause habari wanayo mtoto na bonge la nundo amefuata nyayo
come again come bend down come bend come bend come again come bend down come bend come bend down, come bend, come again, come bend down, come bend,
come bend. Boys, kame overload, kake pito na funja shingo. Kame jibeba amba rose, kame jibeba amba rose. Yeah, kama massage baby niko kande, niko fanya ngazi na niko pande. To get damn shit man to Sunday. But we go, we go, we go, you are better than me. Akisama sota najua kisha kushakuwa na uwa. Kakifunga uwezi funguwa. Yeah, yeah, uwezi funguwa.
Come again, come bend down, come bend,
come bend.
Come again, come bend down, come bend,
come bend.
Come again, come bend down, come bend,
come bend.
Come again, come bend down, come bend,
come bend.
Napenda
Makesha discourse, wezi kuishi milele, that's why so go pick it for me. Tongi na kreti, sigara na pati. Ukinikosa keja nimelala kwenye vati. Nafato pepo kabendera, kama beba, kama Nicki Minaj ama Vera. Hana mataya kama shepu ya mkabulu. Akibendi sa chikapu na mungunya kama buyu. Hum, hum, tam kama bubblegum. Niki jump, jump, dani kumi bubble man. Penda mizigo wala nita single boy. Nila dako na tamani kuwa na mimi hato boy.
Come again, come bend down, come bend. Come again, now, come again,
come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, come again, me soon expect it. Take our body, I jump it. I take her to the person. Jet. I'm in the answer, yes sir. Then I'm in the answer, yes sir. Respect is reciprocal. Even though una knows they are special. Anybody, we no want to surgery. Anybody, we no take out the body. I can't sort it, you want your bed, you never go. Shana because myself, I never go. I look you, they laugh, you go. Go, 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 go. I shall no say the dago go. Mamo, I no say the dago go. When you look go, 50 let over. Mamo, mamo, life not go by gone. Whether you like or not, go by jinja me, you best get it, go boss. So yeah, keep it, jack on, go.
I'm representing Choppers and I'm chilling with a DJ Tari DJ Montez. What you say, Shisasa? Hey, hey.
hadi nipate nimechill na kabinti. Form ni mingi, hadi anashanga na sisi. Kila siku ya wiki, get tipsy. Na nikigeto na blow it all on the whiskey. Jack DJ me na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa dem levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Nilijigeto mjuu ya bed nimeplex. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice.
Nipe beat, nipe micro, atasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juna teka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nitawandalia karam. Bash mara that that, tunakuja chap chap. Tunakuja na gold, ite ipaka tap tap. Ati, shorty wants to take a snap. Pisha tu atopa, pisha ni
Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice.
Narada, kuna watu wa wajari. Kuna wale, mwamza, mtiyadi. Story mob, nakipasi wangwai. Kuda to the left na sita padali. Usha kijicho, usave mbanga. Toka kijiko, wakire kindaba. Chunga masnisto na hizo manyoka. Kumbu kwa vichwa, raba utaomoka. Tero topika, tutembui mipaka. Manzi, anapenda nikimlamba kwa paka. Nimebweka ya, yeah. Wamezeka ya, yeah. Madharau tu, wamebeba ya, yeah. Maski ofibi kama jege. Wakibot tumeenda na ndege. Alikandwa kama ngano. Kwa mazishi, diyo iyo rogano. Ata una demo za niko na tano. Kikam kuchill, waka waka pra kando. Skia, skia, hapa kwa nabiti. Skia, skia, baby pigwa miti. Skia, skia, nione hizo titi. Skia, skia, baby itabidi. Oops, I'm sorry for the mess. Kama una doubt, kuda wacha kuni test. Leka, 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 leka less. Teka, 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 teka test. Yeah, na kama una bo. Yeah, I don't do any anymore.
Ujana ni maji ya moto. Hawafuni wa mo. Sokolo wa nini makolo. We tuliza ball. Na tuwe makini walai. Kwani wewe wapeke. Acha mini jigambe. Nimelo wa tepe tepe. Akili mbili kasoro. Umenipunguza wenge. Paka tunafanana. Bebe mindo ni shakwele. Shakwele, shakwelewa. Piga pingi, piga ndele. Tusonge mbele kwa mbele. Wasamba wanaona gere.
Eh,
Shika moyo mkataba, walete choko choko unakaba. Umenitisha mijini mahaba. Nyoka tulipangoni,
pangoni, pangoni.
Hakikona sikia honi,
haoni, haoni.
Poteze wanisake kwa tochi, poteseka wanasaga magoti. Bendera inusu mlingoti, kama kesi kupeleke kwa koti.
Najinenepea, ameridhia. Nakula kisela, kisela, kisela. Kidaluse, daluse.
Oh, yeah, dancing, Coco. Dancing so cool. Do for me, so cool. Make me confused. Bring your body close to me. Kwanza. When you hear the sound,
roboto 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 to to roboto 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 to to roboto eh roboto se me gato maya roboto 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 to to roboto 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 to to roboto eh
DJ Montez.
They shake your body, eh? Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. Kitando kina nigadi. Mafasi nongeza idadi. Salute kwa wanangu wa keko. Segele ya konga gwala gwala.
Wasoni penda kazi wanayo.
Kazi wanayo.
Yes, ipigi ngenga pesa ninayo.
Pesa ninayo.
Tunatia chenga wanafuata nyayo.
Wanafuata nyayo.
Tunapiga denda wanapiga nyayo.
Chakwa wakangangaanga, mweza kona jichangangaanga, nazisanya farangangaanga, hey, nikipata natumia, luote ruksa nitangangaanga, penaga vicheni vishangangaanga, na uturi watangangaanga, hey, hakikisha unanukia,
oh yeah.
Push out to Korea, push out to Korea, push out to Korea, washa tochia simu sa tuone wanga, push out to Korea, push out to Korea.
Samina mina eh eh
waka waka eh eh
Samina mina eh eh
waka waka eh
I say Samina mina eh eh
waka waka eh eh
Samina mina eh eh
waka waka eh
wanataka shinana na mimi awapatie tasare usishangae tatuna vipi mimi makonde chare. Peace kwa lonileta mujini, hondi watandale. Maneno majungu tupachini, muziki utawale. Kama nyapara kafunguri wapingue, kutoto na chana mawingue. Amesha panga we nani upangue, unajita sabure. Hey, aga wekesha kwa wakanganganga, mweza kona jichangangaanga. Nazisanya faranganganga, hey, nikipata natumia.
Oh yeah.
Push out to Korea, push out to Korea. Shot to Korea,
washa tochia simu sa tuone mwanga kushoto kulia kushoto kulia kushoto kulia kapatisha wazimu analicheza manga
bonga mwambie chopa moto uzimwi na moto wewe wakiziba kulia si tunapita kushoto jema machine usicheze na jembe litakulima
kushoto
kulia top that thing
kushoto kulia
maniga josa mipango konda gang for everybody
kushoto kulia
everybody
kushoto kulia kushoto kulia.
Simba babalao, Chibu babalao, Mondi babalao, Zombi babalao, Magufuli babalao, Makonda babalao, Wasafi jamalao. Boma kuboma niko poko, leo ndani twakesha poko, wote sambazia koko moko, moja baridi moja moto, mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi. Tuzime muziki
Tronde gisambu gile sambamba Apo vipi inabamba Dino gile inatamba Basi chani kamusamba hey.
Wataweza kweli
Awati.
Kushindana nasi Atawa kiungana Matusi kututukana
Dangote babala
Babalao.
Simba babala
Babalao.